Obubaka bwa Buganda bwegasse ku bannamateeka okusaba gavumenti okwanguyirizaako okussa mu nkola etteeka erya National Legal Aid Bill, bannayuganda abeetaaga okuyambibwa mu by'amateeka nga tebalina nsimbi basobole okuyambibwanga. Etteeka lino likyali bubagi wabula Obwakabaka bugamba nti bwe linaateekebwa mu nkola, bangi abadde batasobola kufuna buweereza mu by'amateeka olw'ensimbi bajja kuba bafunye ku buweerero era bafune obwenkanya. Minisita mu Bwakabaka avunaanyizibwa ku by'amayumba n'ettaka munnamateeka ekitiibwa David F. Kempanga agambye nti obuweereza mu mateeka buli muntu abwetaaga era nga bwe balinda etteeka lino baakusigala nga bateekateeka ensiisira z'amateeka ez'obwereere okulambika abantu ba Ssaabasajja. Bino Oweekitiibwa Mpanga yabyogeredde ku ttendekero lya bannamateeka lya LDC mu Kampala ebadde akulembeddemu emisinde egya Run for Justice egy'omwaka 2025 nga kigendereddwamu okusonda ensimbi 6,000 ez'okuzimba ekizimbe ekiyitibwa Legal Aid House bannamateeka bwe banaasinziiranga okuweereza abantu ku bwereere.
Ya kuyambako era ne gavumenti ya wakati Chief Justice tuyitana agamba nti batutongoze enkola eya Alternative Dispute Resolution eya Uganda yonna tusanga ebitabo bizibu nayo bijja kuyambako kwaba abantu 8,000 abatasobola kufuna buwagizi okusobola okumaliriza emisango gyabwe obwangu ate mu Legal Aid Bill gye zimu ku misingi egisobola okuyamba abantu okufuna baloya nga bayita mu gavumenti n'abalala okusobola okusasulira emisango egyo okutambula. Legal Aid Bill erudde nga eri mu bago nga ekigambo ebill omukiwulira gibeera bago lya tteeka likyali mu bubage terina wakufuuka tteeka. Kyandibadde kirungi nnyo singa lifuuka etteeka kisobozese abantu okumanya butya bwe banaafuna obuyambi bwa emisango kkooti.
Kulibe ekitongole kya Lancet Dr. Suvia Nambiru nga bye bateeseteese emisinde gino nga bali wamu ne Lord Women's Center yagambye nti bannayuganda bangi batwaliddwako ebyabwe mankwetu olw'obutabeera na bannamateeka era gwe mulamu okusinga gwe baliko.
Ate tulabye abantu bangi nga bagoba ku mataka, tulabye abantu bangi nga ebyobusika babitwala, tulabye abaana bangi nga tebasoma. Kati omuntu maama bw'aba alina omwana nga alina abaana tata waabwe tabalabirira, ebyo byonna bimumalako emirembe. Namwandu oba ssemwandu bw'aba aggiddwako ebyobusika bwe tasobola kubeera na mirembe. So obwenkanya kitundu ku bulamu bwaffe. So ekyo twagadde olwaleero gwe tudduka tugambye Run for Justice, dukira obwenkanya mu mateeka era nga tukoowoola ebitongole ebikwasa amateeka, nga tukoowoola ebitongole ebikola enkola ez'amateeka okuteeka omunkola ebyo ebiyinza okuyamba abantu ate era nga